Yet another banga. Shake wa daro matuvis. Leka na teach who notice the presence. Kati na isha una panic. Yeah. King. Shake wa daro matuvis. Leka na teach who notice the presence. Kati na isha una panic. Take it. Nyindo mtani umemia pembe. Holiday home detox kumaintain. Base imemalo. Lakini tunapiga hustle. Mido king. Ninajua za msitu. Suza castle. Slim saw. Lakini sezi acha kuflex muscle. Yo. Shake wa daro matuvis. Leka na teach who notice the presence. Kati na isha una panic. Yeah. King. Yo. Shake wa daro matuvis. Leka na teach who notice the presence. Kati na isha una panic. Yo. Bank ya mi unhealthy. Inanona. Dok ya me advice tizi. Anataka ni mjudge na post nut. Motherfucker ill. Nazwa kukam. Akinita tena ni nazwa kukam. Kila kitu inakwama. Lakini siyo flow. She's so fine and she knows. Namuta mami. Mi amor. And mi amor. Ukimgusa utapenda. Yo, kila kitu inakwama. Lakini siyo flow. Yo, check it. Shake wa daro matuvis. Leka na teach who notice the presence. Kati na isha una panic. Yeah, king. Yo, shake wa daro matuvis. Leka na teach who notice the presence. Kati na isha una panic. Holiday home, TikTok, commenting. Base me malo, lakini tunapiga hustle. Mido king, najua za msitu, so za castle. Yo, slim saw, lakini sezi acha kuflex muscle. Yo, alo. Yo, shake wa daro matuvis. Leka na teach, who notice the presence. Kati na isha una panic. Yo. I know you see me, but you don't get me, you want a piece of me, talk to me directly, sijui za makona, si kwa mini, si ex wako nasikia, Ali Konda, yeah, umenitag, nimesoma, basi jabonga, sija komba yako na sija nyonga, all respect bana, yo. Respect banner to the big boys. Hanging around the king. Seo big Seo joke. Girl blushing after splashing. You ain't loyal like marijuana. I woke up early just to record this banger. A banger. Yo, shake what daro matuvis. Shake what daro.